man again.
Download music on Sorat.
Watu kama mawa sambasa zoti usambila chanu kutiwa ndiwe. Ufauli na usima uja kama kudanda ula neni mwe 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 ne. Ukudanda ula chani we, ukudanda ula chani we. Ajabu inoewe usambila safu nzako walibe olo wakampeba laga freezesi. Ukumaja mazile ndibonya wina kuiso ayo takuleso ya pisesi. Makolo wako mapanga business. Wina libe kolonga kale limozi mamde. Ukaimba fona mayanga akuza udikile kai. Ati big money wako sana ende slow mamange kai. Wina olade kalandi credit ya mbili. Ya libe nkoma umuimbiro foni we. Usema bebele usema puse banjo sakale chindele. Iwe nzanga usema bebele.
Download music on Sorat.